summa desse wol benu bes ci dunya dina xol may yo bal ak man ak li may baye fi ci aduna na taxawam sama fulla ak fayda sama la min dara tu ci genn lul balate summa desse wol benu way ci dunya summa desse wol benu way ci dunya summa monona wax bena wax aduna bi ñep dal di may jeli su way wone am day saat ba ñep di ko yé ñom dal ci seen yaram summa desse wol benu way ci dunya.
If I had just one day left to live, would I take or would I give? Would I stand upon a mountain without mission on my lips?
Someone this one let me best to the young.
If I had just one tear left to cry, yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, monono wo benno wax ajinda bi ñep dal di may jali soy ma ne am day saan bu ñep di ko yek ñom dal ci seen yaram mo.
If I had just one song left to sing,
summa desse one, many bears, che dunya.